dalka Ethiopia waxa maanta ku eeg waqtigii kama dambaysta ahayd ee dawladda uu hoggaamiyo Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed ay u qabatay dagaalyahanada jabhada TPLF inay isku soo dhiibaan. Goorsii horreysayna Ra'iisul Wasaaraha dalka Ethiopia ayaa ku booriyey beesha caalamka oo cadaadis ku saarayay in dagaalkaasi la joojiyo, inay faraha kala baxaan arrimaha gudaha ee dalka Ethiopia, isagoo dagaalka socda ugu yeedhay howlgal ciidan. warbixintana xafiiska warqabadkaasi iyo weedu diyaariyey waxay noo soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia ayaa ka codsaday beesha caalamka inaanay faragelin arrimaha gudaha ee Ethiopia. Abiy Ahmed ayaa sheegay in uu soo dhoweynayo niyad wanaagga beesha caalamka, laakiin waxa uu xusay in dawladda Ethiopia ay iskeed u xallin karto arrimaheeda gudaha. Waxaana uu tilmaamay in Ethiopia ay xaq u leedahay meelmarinta shuruuddeeda gaarka ah. Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa lagu waday in ay shir ku saabsan xiisadda ka taagan gobolka Tigray ay isugu yimaadaan salaasadii shalay, laakiin kulankaasi ayaa baaqday. Ururada caalamiga ah ee u dooda xuquuqda aadamaha ayaa ugu baaqay ciidamada federaalka Ethiopia in ay mudnaanta siiyaan nabadqabka dadka rayidka ah ee ku sugan gobolka Tigray. arrintan ayaa imanaysa iyadoo Arbacada maanta ay ku egtahay muddadii uu ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed u qabtay in ay isku soo dhiibaan madaxda dowlad goboleedka Tigray. dagaalka ka socda gobolkaasi Tigray ayaa sabab u noqday in kumanaan qof ay u qaxaan dalka Suudaan. dhinaca kalena, guddiga xuquuqda aadamaha u qaabilsan Ethiopia ayaa ku eedeeyey urur dhalinyaro ah oo ay leeyihiin dadka u dhashay qowmiyadda Tigray oo lagu magacaabo Samri in ay dileen ugu yaraan 600 oo qof oo rayid ah oo kasoo jeeda qowmiyadda Amhara iyo qowmiyado kale oo ku sugan gobolka Tigray. ururka TPLF ee ka taliya gobolka Tigray ayaa wax jawaab ah ka bixin eedeyntaas. dagaalka ka socda Tigray ayaa saameyn ku yeeshay dalalka daris kale ah Ethiopia sida dalka Eritrea oo ciidamada taabacsan TPLF ay duqeeyeen, iyo dalka Soomaaliya oo dowladda Ethiopia ay shaqadii ka joojisay boqolaal ka tirsan ciidamadeeda nabad ilaalinta, gaar ahaan kuwa kasoo jeeda qowmiyadda Tigrayda.
mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi inoo soo koobay, halkaad ka dhagaysanaysaana waa VOA Washington.